Shakur.
No one on the corner had swagger like us.
Ra.
Swagger like us.
Yeah.
Swagger like us.
Haha.
No one on the corner had swagger like us.
Ni Shakur.
Swagger like us.
Dania Kedja.
No one on the corner had swagger like us.
Kalon. Yeah. Nime.
No one on the corner.
Nime.
Swagger like us.
Nime.
Swagger like us.
Shakur ndani ya keja, boy kaa kando. Cheki vila na wawacha hoi kaa pango. Hoi kaa pango na watoi kaa rango. Sabu kila nikifika na wajoin kaa ango. Join kaa ango bila hata kuchaguo. Wakidhani sipo shuo mina point juu ya anga. Nipate na wakilisha bila kubagua. Nikingia kwa jukua na deploy my anga. Bado na wakilisha maua na kiganjo. Kaa fitu kitaka kujua hii mambo. Naonde wawote wanopenda malumbano. Sabu sieti hapa boy tumeka mashindano. Na vuma ni kisikika tu kam tambo. Sabu buda na watinga tu kam lango. King kwenye roll bingwa tu ka rambo. Nipate na roll mbicho tu ka jango. Wanadai komba nimekam na kolon. Na wacha hadira na mafans wa kimon. Juna sababisha kam kam hadi don. Kwa hivyo karibia kam kam harinjo. Bado naeleza kila dem kila boy. Thoni melelewa bila fame bila dough. Buda naeleza lewa bila shame sita goju. Hata nikihema kwenye game mina grow. Nime, nime, kam na kolon. Yeah, yeah, cheki, kam na kolon. Yeah, yeah, cheki, bruh, kam na kolon. Yeah, yeah, buda, kam na kolon. Shakur ndani ya keja, boy njoka gua. Unijui ulizia boy utajua. Benyemi hushika kila hate nashtua. Ama benyemi hushika kila beat na chafua. Wanabisha hodi, empty, DJ. Weka hiyo beat kuna rhyme za kishiwa juu. Niko na Atomic, MK, BK. Kwa hivyo karada sabu leo ntararua. Leo ntararua hizi bass na chukua. After that ntakagua nikipass mahatua. Tough kama jua nikitafta maua. Junataka life yangu iwe tamka halua. Tamka halua kila nikienda pakua. Venye mi hutubu kila nikienda chafua. Venye mi sijibu kila nikiomba dua. Ama venye mi shukuru kila nikiona jua. Wanadai komba nimekam na kolon. Na wacha hadira na mafans wa kimon. Juna sababisha kam kam hadi don. Kwa hivyo karibia kam kam harinjo. Bado naeleza kila dem kila boy. Thoni melelewa bila fame bila dough. Buda naelewa bila shame sita goju. Hata nikihema kwenye game mina go. Nime, 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 kam na kolon. Yeah, yeah, cheki, kam na kolon. Yeah, yeah, cheki, bruh, kam na kolon. Yeah, yeah, buda, kam na kolon. Haha, yeah, kolon. Haha. Kam na kolon, yeah, ni Shakur, kolon, yeah, nime, yeah, kam na kolon, yeah.